Saliwa garuku mani mushumo kama maki nagi mushumo taka Saliwa garuku mani merego kama maki nagi merego tayo Kariyambu uchuchawa mboja kama maki nagi mushumo tayo Kariyambu uchuchawa mboja kama maki nagi mushumo tayo I can see we may be making a pattern. I can see we may be making a pattern. Kariyambu uchuchumani, kama maki. Kariyambu uchuchumani, kama maki. Kariyambu uchuveregaini, kama maki. Kariyambu uchuveregaini, kama maki.
Atuti kama wena uchumani,
kama maki.
Eluri kama uchumani,
kama maki.
Majaga konulu.
Michael and Mike the vocalist, Master Chew, Mickey the producer, Mwana Waba, Mukato the Pity Mass Boss Ura, Usebile Chavis,
Kama maki, nagi mushumo tayo.